Then we call me the just like. Your man say Rapapa.
That's all.
My nigga. It's about time we dance if it is now. No time to waste. Every come back at it yourself. Pretty strong. Timutomu kuru nakot. Dori was stuck at it. Yunga iliko kati. We get too much. Kutoku Dole tanu gubo ingo saze ko chiyunga Weta kuyunga ante kuyungurula Havana ve chiyunga atuwe ya galiza Wetuva mukapila kuwa kutemesa Masavu evikete tebibula Pate kupate ya fuka de ile lutini Feno tuzina na waka devalima Na wakozi tukola na kapila tukoba Katigwe jangu mpola kuwa kwa tampola Kusa tuka nogwa teria na kuja wogwe Tulivana vewa
chiyunga
Tulivana vewa Chiyunga kutoku Tulivana wewa
Chiyunga
Tulivana wewa
Chiyunga
Tulivana wewa Chiyunga kutoku My nigga It's a part time dance if it is na No time to waste every come back at it yourself Pretty strong timutomu kuru nakot Toya galiza avamu batu wala nakatigwe Toba faa koma nyasiba kuno toba itawa failure Pugani city Just take Chiyunga kutoku Tulivana wewa
Chiyunga
Tulivana wewa
Chiyunga
Tulivana wewa Chiyunga kutoku